rush. C'est tout y'a de l'eau. N'allez double coach soul. Tu m'as mon type. Chat stiff. C'est tout y'a de l'eau. N'allez double coach soul. Tu m'as mon type.
I'm the realest, get the picture clear. Never mess with me, boy, or you dead. Kill it, check, now I'm a heavyweight. You're blowing by my hands, I chug it. I go, she's still compelling the bag game. See the man's a goose, a goober empty. Goober empty, goober empty, goober empty, goober empty, goober empty. kube empty, 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 kube empty